Kwanga to shungu keto, I will sit out in that you my pato. Dolo mi wii moto, twende papo teple msolo. You throw me nyara, deha you to see, famuke, ifamuke. Mbako zana wewe, nitakupa shukari. Aha, fenda koshishi, nakupa shukari. The way you shoot me, itakupa shukari. Mahaba nikiwana,
robot.
Vichekuwe nitani, akitoka niwambie. Bisawaja nilete.
Oh, oh,
dabu yako na miyangu.
Oh, oh,
hatua yako, hatua yangu.
Oh, oh,
shida zako, shida zangu.
Oh, oh,
hatua lako, hatua lako.
Tukozane popote.